ciidamada dalka Kenya ayaa sheegay inay dileen laba ka mid ah dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. Afyeenka ciidamada difaaca dalka Kenya David Obonyo ayaa sheegay in ciidamada difaaca dalka Kenya ee KDF ta ay laba ka tirsan Al-Shabaab ku dileen deegaanka Nathaya ee hoostaga countiga Lamu ee dalka Kenya. Ciidamadeena ku sugan deegaanka Nathaya ee dhinaca galbeed ee countiga Lamu ayay weerar ku soo qaadeen kooxdani hubaysan waana iska caabinay waxaana dilay laba ka mid ah xarakada Al-Shabaab ayuu yiri Obonyo. Arrintani ayaa imaaneysa xilli toddobaad ka hor ciidamada dalka Kenya ee ku sugan deegaanka Marani ee isla countiga gobol xeebeedka Lamu ay sheegeen in halkaas ay ku dileen afar ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday isla markaana ay ka qaateen hubkii ay wateen siday hadalka u dhigeen. Al-Shabaab ayaa had iyo jeer weerar joogto ah ku qaada fariisamaha ciidamada Kenya ay ku leeyihiin gudaha dalka Kenya gaar ahaan deegaanada dhaca dhinaca xadka Soomaaliya.